yeah, yeah, yeah. Yeah, Manolo, one time, two time. Podomolo, give me the team. Inya wale wanna try.
Inya wale wanna try.
Inya wale wanna try. Bado na jaribu. Lakini majaribu. Bado mina try, try, try. Bado mina try. Bado mina try, try, try. Bado na jaribu. Bado na jaribu. Don't give up on me just yet. Bado mina try. Say, bado mina try. Being a young Christian si easy. Sa zingine nina feel ni kama nina cheesy. Vitu nina fa kudu si do. Zile vitu misi fa kudu ndio na do. Mbona na haribu. Mbona na haribu, yeah. Seems like neno lako ukipanda. Shetani anakuja na magugu wanapanda up, yeah. Sijui nini hunishika sometimes. Mimi nakulenga, it's like I don't even really care. How am I supposed to be like Jesus? When I leave the church, roll it up, smoke it up with my peers. Yo mana hawaombi, Biblia hawasomi. Juu yule anasema meokoka, pia anataka tukuchana na umogoka.
Bado mina try, bado, bado mina try, try. Bado mina try. Bado mina try, try, try.
Bado na jaribu. Bado na jaribu. Don't give up on me just yet. Bado mina try, try, try. Bado mina try. Baba si excuse, lakini si fault yangu nikiwa form 2. Badala wacheze movie and turn, ilingia nikapata waki play P-O-R-N. Baba si excuse, lakini si fault yangu mtani. Ili grow, nilikuwa exposed to a lot. Jirani ana madem kasa bandani ya box. My cuss words nazo amejaza akitalk.
Hizi ndizo struggles mina battle.
Nasimama Sunday na fall by Sato. Najua siko peke yangu. Leo tungerudi Eden, Adam bado wange kula apple. Wengi tumekwama kwenye cycle.
We fall, then we pray.
Then we fall, then we pray again. Lakini Mungu wewe ndio the answer. Sita give up.
Bado mina try. Bado mina try.
Bado.
Try, try. Bado mina try.
Bado.
Bado mina try,
yeah,
try,
yeah,
try.
Bado na jaribu.
Bado na jaribu.
Bado na jaribu.
Bado mina try.
Don't give up on me just yet.
Bado mina try,
yeah, yeah.
Say, bado mina try.
As long as umenipa breath, bado huja give up on me. Mbona mini try.
On the cross, pale Kalvari. Wewe huku try, ulidu, ukanipa freedom. Yeah, ukanipa freedom.
Try.
I mean it when I say,
say bado mina try.